Hettiniɓe studio Kalangu janhirte moɗon nani habaruji fulfulde yande jeyminta sappo e joyi. Soumane Amadou janggoto habaruji ɗi kori janhirte moɗon. Nato l'école lycéeji Niamey e Bouza mi gaddanɗo ele habaruji ɗi endam. Nonni batu dow moƴƴinol janguirdeji mawɗe leydi men Niger waɗama dosodo arragal brigira fili horeje gouvernement. Tadiol yiite courant Agadez ɗonna wadda baasi sanen torrodu kono ɓiɓɓe wuro ɓen endam. Hande yewtere men pendinol dow filla ko dartu gartol hijjoyinoɓe hitande hikka. Yorno mbirmi on le habaruji ɗi koye muɗum ni natugol l'école ndenene kayni ono lycéeji hanno waɗa hande nde enda ni sappo e jeena lewru septembre ɗunanɗe sappo e jeegon ndenene kay ɗum ɗon du konɗan ni waɗi alama hono waɗa amma waɗay waɗay saabu hono fawar joni ɗo endan gallu Niamey ndenene kay du konɗan jangoɓe endan ɓe naatay saabu ɓe gaɗa e hunde fuu ɗum wonno ko bandi min fawar joni du konɗan bandiraɓe amin yaaɓe to endan hawto e nde ɗo yewtere haalanimi. Noon ni so eɗen ƴeewi har filla Bouza toon du konɗan région mo Taba ɗon du fande natto lycée ji ɗi enen gaɗay ko ɗum waɗay du konɗan ni na ko saabi ɗum woni ɓe mbi kamɓe ɓen ka habaru on hokkiraka no hanndir ene woɗiri hara hilatu Soumana yewti e mbiyeteɗo a Soumana ɗan gala dima radio Karkara motton e ndan Bouza nani ko a haalani ɗum.
Subaka o les CES Mahamman Kaushiyamu Bouza janginoɓe yaade gollitirɗi e jangoɓe goɗon tawama le jangirde den non du CES Franco Arabe mo Bouza denni natol jande den laaɓay le wuro Bouza. Prefet ƴami hoorejo jangirde den waɗa andinoje nder gure gam no waɗoto kibaru gun woni heɓaka fa hande golle dungu du hantay dey o wi'i ko ɗo yaade asawere jande den no fuɗɗete cuuɗi radiyoji e piyoji bawɗi kamɓen goni gattaɓe hokka kibaru puɗɗol jande den.
Non wontira fila natol jande nde lycée oni waddi ko fawara joni ni hono sukaɓe endan ndenene kay subakoɓe caleke jande nde ɓe mbi ɓe jarratako e dow keero hunde fuu ko laati ko bonantoɓe jande mabɓe hitande hikka nde enna kamɓe jangoɓeɓe hawride saroɓe sukaɓe jangoɓe ndenene kay kayen du kondan kaali haala mum dow filla majum ɓe mbi ɓe natal lawla majum gam batte ɓe ndanoto ko tawi ɗum heɓama ɗum moƴƴinama. Haruna koni goto e hooreɓe fawara joni hawride saroɓe sukaɓe haalani a Soumana Sina.
Vraiment c'est notre sujet le meilleur
comme buri widugo kan woni deni sotormaji hebama chaka sukabe école e gomnati on no hani be andinamin gam min ciewa no min gatta ko pamdal hebe chaka mabbe gam minen jeccoto do inde sarobe sukabe école gam moy fu anda hakke mum deni wadama jande lobbere no hetti ga he andol ko wonon minen golle amin kan woni nata chaka mabbe joda kalen wade chaka himɓe pelle janguinoɓe e jangoɓe kewɓe no andi to wuddu amin woni no hani diga arande fuɗɗari soɗorma on ɓe gara ɓe andinamin hana sai de ɗum boni komin andini gande ni min andinama law minen andi laabi ɗimin koƴata ko pamral heɓi caka mabɓe
o woni Haruna koni laatiɗo hoorejo goto e hooreɓe ndenne ka hawride saroɓe sukaɓe jangoɓe l'école hoorejo gouvernement leydi men Niger Brigira fini hannde nde subaka o wonno ko o yehi nokkutoyte hôtel Toubal to enen Dosso o ardowi ndenene kay battu puɗɗal gollal dow moƴƴinol hono keddi ko darto janguiroyi mawɗe leydi meɗen Niger. Brigira fini o hollidu kono nafakka moƴƴinol ngol enɗa ko wawi waddande hono jandeji ɗi e janguirdeji ɗi enɗa ko wawi waddande kono sukaɓe ummatore keɓe jiita ka ende nafakkaji muɗum.
Que nous avons fait le constat amer
men ji ko wela e der fi janginol jandeji mawdi der leedi men Niger tidallaji no won e mudun sanne wajibi joda kalen e yewul wade do fila ko darto labi mujjinol ndedo jande sabu jandeji mawdi dido kanji woni hono tu gordi gam leedi heba ya yeso fa woda se njebe kedun du no wadan sena tewtewen e leede godde hanno e bandu nenne ne kay jodde mujjinen jangino meden gol dun no wallan sukabe ummatorbe du njita labi kebe mudun em
pour que notre jeunesse puisse trouver véritablement son chemin.
syndicat hawrtere golloɓe har filla ko darto ndiyam kañi e lantarki ɓe région mo Zender hande nde ɓe gaɗi jonde mette ɗum du konnan damgal direction mawɗo kaw jiɗo hono fande sarusimite sorage ittowo kala jiwa e ndam syndicat ma wita kenani sina tren ɓe mbiyayna ni ɓe kollata ɓe muyena hollude rafi yardade e dow ittol bandira maɓɓe gaɗagol aljumaɗe ƴaɓɓinde e ndam joyon du won ko itta e golle nder maɓɓe ɗiɗon ɓe endan yo haaloɓe dow inde golloɓe ɓen noon jaango fawara jondu konda ni min garto han e dow filla majjum eley habaruji amin garoji noon ni fawara jondu konda ni hon taƴol hiite courant nder wuuro Agadez laatanake hono fawara jondu kondani mbowka yimɓe taɓe nder wuuro ngo endam hande yimɓe Agadez anda fuu noyi waddato e hunde endam fedde sukaɓe ummatore goɗɗon wonɓe nder wuuro Agadez ɓe gaɗino joɗa kaali hakkude mabɓe gouverne hoorejo ɗum woni docteur mawɗo kaw jiɗo hono campagne mbite nigelak mo wuuro Agadez gam batte ƴewde laabi yala mosorle heeɓe e majjum Mahamadou Bakar neɗɗo latti kawni hoorejo hono fedde yitede addc waddata to endan Agadez ɗum wonno fedde jingonoɗo suudu baba dow filla hono huntude haaji yimɓe nani ko haalani bandi min e dow téléphone mbiyeteɗo tarnan Fouday Ahmed senini en daari fa woɗi ni har filla ko darto arzuku seni courant wala to hunde fuu gollataki ƴeweni golloɓe har filla ko darto hono fiyoɓe machine ji e ko nandi e muɗuna golloɓe ko filla courant to jaaɗa fuu a yiyata hunde fuu no soña no hani yimɓe joɓa du ceede muɗum courant ko rewete yimɓe ɓen ɗon no joɓa jonka e campagne on har muɗum woni e ɗum wami wami ɗum wala du konda eɗum weeli yimɓeje ɓe feƴi seeɗa eɗen andi du konda ni hono filla ko darto courant o nde wala bonanda watta yaade e arzuku sanne sanne noon ni wontiri fawara jondu konɗan ni hono pelle jingonoje suudu baba gonɗe ele fedde mawde duniyaɗo wiyetede CI ɓe naati ndeneneka e gollal hono tinnugol e dow filla durwidiggol e kullantereje laatiɗe hono safariji gatteɗe e tewuli ɗum du konon dar tewuli dabbaji dar du konon tewuji pooli ko nandi e gotoɗe ko mbi marte eko ittoyte leyɗe goɗɗe ɗum ɗo ne wadde torro sanne ɗum wadde rafi jamu e yimɓeje Mahamad Nour kam woni hoorejo addc wadata nani ko haalni fa warjo bandimi Fouday Ahmed tarnan
entre autres dangers c'est d'abord des troubles digestifs
won ko ɓurɗum bonanda woni nawɗum reedu dogguru e ko nandi e muɗum no waɗa terɗe joomum ɓeydo kanjum laatoto saɗorma hano na walla cancer hawride mawde hilneteede cellal OMS ƴeewi hiisi ko himɓe millioji sappo woni ko cancer warata hitaani fuu ndenne ñamki tew wattanaangu safaare an kam woni sababu majjum no hani ƴeewen gortoɗe ɗe ñaamete ngam gortoɗe tawaɗe ley nokku to gortoɗe biirete na gortoɗe gaddeteɗe diga leyɗe janaani kamɓen goni no gadde ñawgum ley ɓalli meɗen kakkilen ko e meɗen ƴeewen ko ñaameten ngam keɓen
kisen
noon ni wontiri caggal majjo har filla ko darto hono pirto ɓalli lettol baal du konna ko darto hono tewtol coupe afrique mo jeyoɓe gonɗono waɗa e dow inde hono fande lotoɓe baal ɓe nangguɓe manggu ɗum woni ko ite maracana noon ni timmini golleji mum keñal ley wagadougou gallude lamore leydi burkina faso pelle leydi niger ɗiɗi jaaɗa to enda ɗe fuɗɗe keeɓi jamako ɗiɗaɓu ɗiɗaɓu e ley kulle ɗen endam ndenne yimɓe cote d'ivoire ɗon ko ittiɓe nder majjum noyi wonno fawara jondu konnan ni on lotoɓe baal ngo e durirgol ngol waɗi min jewde mbiteɗo Cissé Ousmane kañum woni secrétaire kawjiɗo filla hokkugol habaruji fedde hawjinde filla ko darto lotoɓe baal mbiyetego maracana e nder leydi men Niger dow téléphone nani ko o haali
fijo tewtewru waɗi no woɗiri gam nder fijo nanguɓe manggu e jokkolɓe ɓen ɓe keeɓi jalolgal hara banggueji ɗiɗɗi fuu bako ni komin gatti yeeso kan woni min keɓa jama nder fi fijogo gam hitande bumbure min goni minen gaɗa ekkitaki dow fi pindinol ɓalli gam min keɓa jalolgal nder fijo tewtewru du amma ɓeydari heɓama gam min gi'i no piyoɓe baalo amin kolli bawɗe mum to fijogo yeeso piyoɓe baalo ɓe leydi cote d'ivoire bako ɓe keɓayi jalolgal komin ñagoto kan woni arande funi ɓe ɓeyda hokkugo sembe dow iri fijirdeji ɗi ɗiɗaɓel dow ɓe ɓeydana alkaliɓe ɓen andal nder golle maɓɓe gam ɓe anda laabi séri'a ko fijirdeji ɗi
nawantiri nane fadde men yettade e fana yewtere pinnan nani potir seeɗa
fin fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausankore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
hande yewtere pinnangal ni ko min kali halam ko nandon joni yatna dow fawar jondu on gartol himbe meden yanube hijjore hitande hikka dundu konda ni no wonno gartol mabbe wonno sirgilira nanoy wonno wadira dum waddi ko fande bandimi hamado mumuni o yewtidi e do telephone fawar joni mbite alhaji hasan mani latir kanyon docteur mawdo kawjido hono fawar jondu konda fedde yarobe himbe makka woter godom nani ko halani dum e le yewtere ndedo.
Fanya lande no wala hijoy be hojube lanaji piroji jaroji nimbe fudine anda debbe gartata amma hojube lanaji piroji gombe kamben kai no andi nyalane de ngari no andi nyalane de kotata fawade joni o wi'ay min hunde fuy gande be bibe kala fu be gaddana min filla gartuki ko wakati gartongol wadai wala fu ko be bitame ko be kadi min noni illu Niger gollidol hakkunde amin e kampani lanaji piroji dindo chaka mabbe non e koho miden binen deni min golidi hakkunde ami e kampani on nom min tampirtan no wodi gollobe gomnati tawabe der hijjoy tobe be no wodi horebe projeji hojinobe adi yibbe garta jottina adim subaka alla fu ko min joy mina min garti hala gota kanibe jamtam e kana fende hijjoy tobe be gurna na satti sanne makka hunde fu no chadi bandi am ko jarta ano sande chada wala fuko kokkatada bolum wala fuko min bita hijjoy tobe sana be kolla munyal hijjoy be hewbe le Niger garti amma kambe lanaji piroji gombe koji min gala fuko min bita be mo hebay sigila gartuki dume wodi ko halatan der majju ayi abada jaado konu heppa fantirde jabe ko honirta deni be anduno nyalande gartuki kin den min andina no hijjoy tobe mo eno fu foti nyamatan der nyaloma de anda ngartu kimu nevata ko fama ko nyamte ni nyaloma gardo eli alla non hotata kati ya ela goddo wala fuko elami der majju sanam ya alla won
na wontiri on nani den habaruje fulfulde hande den ko min gaddani on bandira men firtube halade fulfulde taabe ummu umaru ummu jodi e hawtade umar hamma e misumana amadu e keddi wombe do masinaaji e wallube en gollangal wadi mimito assalamu alaikum balanti jam walmi accidan asmana sina wadda habaruji e hawsankore
studio kalangu
der gallunyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Dolvel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joy tobere go FM
sai
do radio Tapwa
lamba chapande jena e FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jena e FM
Tamaske
do radio Maria Ader
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do radio Takarakara
lamba chapande jena e FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio kalangu yadu leydi Niger
studio kalangu